mimi nimetia uchungu kweli kweli. Mimi hata madari muniue niwache watoto. Yeah, tafadhali mtuue sisi wote. Umetuachia nani? Sasa huyo kijana amekufa hapo, mama yake anaachwa na nani?
Mtoto amelazwa mochari. Niliambiwa nikiwa kazi. Walimupiga risasi hadhara. Kamune papa kemkuni, baby I cry, I promise I cry. Nilie mpakuta, amekumalita yeye. Many regrets, nimebaki nazo. Lakini usijali tu.
Shouted, boy, turn off the lights. We were just fresh from a fight. My involvement on the Kenyan's plight. Sorry, mama, didn't mean to be rude. Late night tears in your room. So I had to fill in his shoes. Cause things are going my shirehood. Well, I saw Mato and Ryo marching next to me. Top of our vocals, to the shout out. Reject finance bill. Well, little bigger smoke on a baton. Protesting peacefully. Kisha giza totoro nikolimbo bunduki. Mamio niko na dado. Dado is proud. Tumesikia eti za kayo. Kalamu ilisha wino.
Nitawakumbusha, nitawakumbusha, nitawakumbusha.